Mombasa, Famba.
Unyukidde olunaku olwaleero ng'ekitongole ekigereka ebigezo mu ggwanga Uganda ekiyitibwa ekya UNEBO kifulumiza ebigezo by'abayizi ebaakola ebigezo by'abayizi ba siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde 2025 abayizi abasoba mu 16 abaatula ebigezo bino ku senta oba ebifo ebituulibwamu ebiwera ddala Ebuwera ddala 12,800 okwetuula eggwanga lyonna akulu okuva mu kitongole kya UNEBO batubuulidde nti abayizi ab'obulenzi badde basoma 9,000 ate ng'abayizi ab'obuwala badde basoma 7,000 bw'ogeraageranya n'omwaka ogwagga ogwa 2024 Daniel Okoroch Odong ng'akulembeddemu enteekateeka ez'okufuluma ebigezo bino abadde nga bakyaloopera minisita avunaanyizibwa ku nsonga ezibyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Katamu 7 nga bali mu kufuluma ebigezo bino wali mu bitundu ebiri Nakasero bategeezezza nti wabadde okola obulungi nyo masomo omuli chemistry, agriculture, geography, economics n'amasomo amalala kyokka agamba nti bali mu kulwana nnyo ng'abasomesa okwongera amaanyi okusobola okulaba ng'abayizi bongera okukola obulungi naddala mu bigezo ebinaafulumizibwa omwaka guno ogwa 2026 era ng'asinzidde wanategeeza nti abasomesa bakyagenda mu maaso n'okukola ogwabwe nga mu kiseera kino okusoomoozebwa kwonna kwe badde balina bongedde okulwanyisa okusobola okuba nga tekumalibwawo okulaba ng'abayizi abagenda okukola ebigezo bino omwaka guno 2026 kaga basobola okubanga tebe bato bayita obulungi bamabayo nga bamazeewo okusomoozebwa abasomesa kwe babadde basanga.
We have recorded improvements in economic, geography, literature in English, mathematics, agriculture, chemistry and biology. It is important to note that the STEM subjects, maths, chemistry, biology, where we have had problems in the past, these have significantly improved in performance in 2025. I'd like to report on the entries of mathematics and science. Again, from my chairperson's remarks, we need these subjects, so we feel it is important to report on the entries of these subjects over the last 5 years. I have done this in table 6. We see mathematics in 2020, we had 35,725 candidates. But 5 years down the road, we have had that number literally doubled.
Odongo era asinzidde mu kufuluma ebigezo bino wali eri Nakasero n'alwoko ategeeza nti abayizi ab'obuwala bakoze bulungi nnyo ebigezo bino bafunizza olwaleero okukira ku bayizi ab'obulenzi era ng'amasomero agasinga abayizi ab'obuwala basobodde okuba nga tebagetika ng'agamba nti abayizi ab'obulenzi okunoonyeza okw'enjawulo okwakolebwa kulaga nti abasinga babadde n'ebizibu bingi ekibalemesa n'okubeera bulungi mu bibiina nga bali mu kusoma.
Female candidates performed better than their male counterparts at the principal level pass A to E. In most of the humanities subjects and in mathematics, physics, general paper, subsidiary mathematics and subsidiary ICT. However, at the top level of A passes, we see that the males scored better than the female candidates in mathematics and the sciences. It is also important, Mama, to keep track of the female entries for the sciences and mathematics. I have done this, reported these entries in table 8 for the STEM subjects of mathematics, physics, chemistry, and biology.
Kati ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Katamu 7 bw'abadde ng'afuluma ebigezo bya siniya ey'omukaaga olwaleero asinzidde Nakasero n'ategeeza nti gavumenti ekyagenda mu maaso n'okuba nga bw'etyo erowooza nnyo ku mbeera y'engeri abaana gye bagenda okuba nga tebasomesebwamu emirimu egy'omutwe y'ensonga lwaki yavaayo n'enteekateeka y'okukyusa ebisomesebwa okuva ku siniya esooka paka ku siniya ey'okuna ng'agamba ne siniya ey'omukaaga bagenda okuba nga tebatyo mu mbeera y'emu bongola okutunuulira ebisomesebwa bisobole okuba nga tebikyusibwamu ne ku ddaala erya pulayimale. Asiimye abasomesa basobodde okukola omulimu ogw'amaanyi ogw'okusomesa abayizi ne basobola okuyita obulungi olwaleero mu bigezo ebifulumiziddwa.
Government through the Ministry of Education and Sports has embarked on a fundamental review of the curriculum. We recently heard from the study by UNEP the exciting changes we're seeing in the behavior of our children who have gone through the lower secondary competence-based curriculum. The Ministry of Education and Sports through the National Curriculum Development Center has embarked on reforming the USCE curriculum. Currently, we have an aligned curriculum being implemented where excess and unnecessary content has been removed and duplication of information across subject areas has also been addressed. Furthermore, the teaching approaches have been aligned to the approaches at UCE so as to provide a smooth transition from